Kugombana mama yako we mtoto, jirudi fikirie ulikotoka. Maisha bila radhi yake mama hata hayaendi. Nasikitika sana endapo tutakosa radhi za wazazi wetu. Natamani ningesumu nikikosa radhi ya mama. Mama, 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 come back to me. Mama, come back to me. Endapo tapofurahi wewe mama. Everything, 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 mama. Everything's gonna be alright.
Mama, nina kupenda sana.
Mama yangu lusiwe.